yego ngo yogolaba ate no yego ngera ku skating ayamba de gomas mwali mu mulabiko banango mwana yego Mike
wanje profe
buza kwatuliriza
abatuliriza abared ya kabozi kinana mu msamba katonyeze mwenda mbaniriza ku programu eno erinya Michael Gordon mbazira okuva ku ICEA Lion nga insurance consultant awamne wealth manager nesimyo kunchaza olunaku olwaleero.
Okay, nange nesimyo okubeeranga okulabako ngomalirizo tweyanjula kati essaawa eno tuli ku back to school. Back to school webeeranga etuuse ddala ddala omuzadde alina kubeera nga akola atya obudde buno.
Obudde wano buli muzadde kakyali mu kulowooza ku kintu kimu, kushoppingira abaana kujja ku ssomero, fees nasasuddeko 60% oba nazimazeeyo, naye ng'ekisinga obukulu ffe kye tuzze okubateekerateekera oba okubanjulira kwe kupulaninga okwo okubutabeera ku pressure nti tulowooze ku ttaamu eno ebeega egenda okutandika wiiki ejja. Twagala tutandike okulowooza mu maaso kubanga okusoma kunene oba kugazi, si kwa ttaamu emu, si kwa mwaka gumu, kwa myaka nga 10, 15 20 plus yenteekateeka eyo.
Okay, so enteekateeka tugenda giteekateeka tutya oba egenda insurance eno omuntu alina kweteekateeka atya?
Omuntu yeteekateeka bwati prosi webali kibuuzo ekyo nti woba ozadde omwana ebiseera bye ebyokusoma ewa ebyo mu maaso manya nti emyaka nga 20 plus sente zino zigendanga kuva mu nsawo oyo, naye gwe ng'omuzadde atayagala kugwa bugwi mu bintu ebigenda okubeerawo nti nga wulaba nti omuntu natuuka okutuuka okuzza omwana ku ssomero nga alina kusooka kwewola, tandika okumuteekerateekera ku ssaawa eno n'omanya nti omwana wange emyaka 5 okuva kati let's say azaalibwa wa mwaka wanaku lumu wa mwezi gumu, emyaka 5 okuva kati agenda kuba atandisa ebyokusoma. Muteekereteekere nti emyaka 5 wegiggweerako ngenda kuba nina akasente k'ensavings ne sente zentadde emabbali ezinaamuyamba mu kusoma mu maaso nti ajja kwetaaga emitwalo nga 5 school fees milioni emu plus ku sente gwe planning iyo engeri ey'enjawulo gwe gy'ojagalamu okusinziira ku fees zewandyagadde ng'okusasula.
Okay.
So IT tukuyambako okuteekerateekera omwana wo ne tukugamba nti tugenda kuwa kye tuyita protection amu ne investments oba saving mu plan ine ya total education plan ekuyamba okuteekerateekera omwana wo nti naye okuba okusoomoozebwa kuzze tugenda kubeera wamu naawe kyekubanga plan ine ekuyamba nti okusoma kuno kujja kutuuka nga sente weeziri olw'ensonga obadde ng'oziteeka emabbali at the same time obulamu buno bujjudde olumu okusoomoozebwa bwe kuba kuzze ani agenda okubeererawo abaana bo? Tulabye families nyingi ne bagamba nti omuntu ono bambi ageeze mukama amujjuludde abaana ne bava mu ssomero lye baadde basomeramu ne bagenda mu masomero aga wansi omuzadde kyatandyagadde. So opportunity eriwo oba omukisa oguliwo nti ICEA osobola okudesigninga plan ez'enjawulo.
Okay.
Mugamba omwana wange akyali muto naye okusoma kugenda kukula buli ttaamu buli mwaka, okusoomoozebwa okwo nkono gwedde ntya eddagala tukuyamba okuteekerateekera omwana oyo ng'oteekayo akasente akatonotono k'osobola okusobola okwekiriza ebirooto bye mu kusoma okw'omu maaso nga tewali kutaataaganyizibwa kwonna.
Okay. Pulaaning eno ey'omwana okutandika okubeera ng'omupulaaningira ng'akyali mu mbeera gye tulimu essaawa eno ekonomi ekutte ekonomi efuuse ekonomi omuzadde anaagamba anaakisobola atya okubeera ng'asobola okupulaaningira omwana mu mbeera eriwo kati?
Omuzadde ekonomi efuuse ekonomi naye tewali tetusobola kudduka ku mbeera eba eriwo wabula tulina kutetenkanya n'ekyo ekitono kye tulina oba ekyo ekinene kye tulina okusobola okukyusa embeera ez'obulamu bwaffe awamu n'abantu baffe be tulabirira. Okusoma kye nkugambye prosi nti buli ttaamu oba buli mwaka osanga amasomero nga geeyo gongeza ku school fees ate ekitali kibi olw'ensonga naffe ekonomi tugiraba amafuta mulaba ebintu byeyongedde naye okuteekerateekera omwana ekirabo kyokka kyoyinza okumulekera ekyokusoma gw'okiteeseteese otya tukugirayo pulaani ez'enjawulo ne tukugamba nti